Messi, whatever you are. Kila naishi atakufa, hakuna taibaki. Anaishi atakufa, hakuna taibaki. I know I'm going to die me, siwezi kubaki milele. I know I'm going to die me, siwezi kubaki milele. Every mister, every girl and you, hawezi zikwa na mariza, hawezi zikwa pamoja na mchumba wa jua, kaburini utakuwa peke yako. Every mister, every girl and you, story yako itapokuwa imeishia, maisha yako itapokuwa yamepotea, hakuna jua siku yake ya kifo. Kila naishi atakufa, hakuna taibaki. Anaishi atakufa, hakuna taibaki. I know I'm going to die me, siwezi kubaki milele. I know I'm going to die me, siwezi kubaki milele. Every mister, every girl and you unapoenda utaenda peke yako. Unachopenda wezi kwenda na utaenda huku umefumba mai. Every mister, every girl and you, always kujua lini mwisho wa, always kujua upi wakati wa, hakuna jua siku yake ya mwisho. Kila naishi atakufa, hakuna taibaki. Anaishi atakufa, hakuna taibaki. I know I'm going to die me, siwezi kubaki milele. I know I'm going to die me, siwezi kubaki milele. Yote nafanya kwa ajili ya watu wangu, kukomboa ndizo haso zangu, na kukumbusha jamii hizi ndizo harakati zangu. Tenda mazuri, jitahidi kuishi na watu vizuri, jua mtemi kaburi, kifo ndo mwisho wa jehuri. Kwa nini unaishi kivyako? Kwa nini unadharau wenzako? Jitahidi kuishi na watu vizuri, jitoe kwenye fikra potofu. Yeah, used to be yourself, why you wanna be someone else? Hii inamhusu kila aliye hai. Kila naishi atakufa, hakuna taibaki. Anaishi atakufa, hakuna taibaki. I know I'm going to die me, siwezi kubaki milele. I know I'm going to die me, siwezi kubaki milele. Every mister, every giddy.